safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Ivan Masinga ayaa waxa uu sheegay in xaalad aad u liidato ay ka jirto dalka Ethiopia isla markaana ay dadka xabashida ah wajahayaan dhibaatooyin kala duwan. Qoraal uu ku soo daawacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu safiirka ku sheegay in dagaalada sokeeya ee ka socda dalka Ethiopia ay sababeen burburka kaabayaasha dhaqaale ee dalka Ethiopia, sidoo kalena ay barakacayaan dad badan oo Ethiopian ah. Way adag tahay in la helo nabad iyo xasiloonida ay doonayaan dadka Ethiopianka ah ilaa inta ay ka dhammaanayaan colaadaha kaaloolsan deegaanada amxaarada, oromada iyo gobollada kale ee ku yaala dalka, ayuu yidhi safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ethiopia. Safiirka ayaa dowladda xabashida Ethiopia ku amray in miiska wada hadalka isugu keento mucaaradkeeda isla markaana la fuliyo go'aanada ka soo baxa heshiiska, balse waxa uu quuska muujiyey in xilligan uu wada hadal dhex maro Ethiopia iyo jabhadaha mucaaradka ee ka soo horjeeda siyaasadda Abiy Ahmed. Xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayaa waxa ay la daala dhacaysaa dagaalada lafajabiska ah oo uga imaanaya jabhadaha ka hor imaadsan jiritaanka xukuumadda Addis Ababa, iyadoona muddooyinkii dambe ay aada u soo badanayeen dagaalada ku furan xukuumadda majaraha u hayo Abiy Ahmed. Dalka Ethiopia ayaa waxaa ku soo batay dagaalada sokeeya ee u horseeday ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, waxaana dalka aada ugu soo batay macluusha iyo barakicinta ay wajahayaan dadka Ethiopianka ah.